Magic Stick. Magic Stick.
Mbefele, kuna wasanii wengi sana ambao wanafanya kazi nzuri ambao nao ni wa Tanzania. Umeona? Mmoja wapo nilipata nafasi ya kuweza kumgundua, na baada ya kujua kwamba anafanya kazi nzuri na kwamba na yeye ni Mtanzania, ikabidi tumtafute tuzungumze mengi. Lakini Dati atajitambulisha mwenyewe. Karibu Dati.
Hey, it's your girl Dati from Sweden. Mimi ni Mtanzania mwenzenu. Sema tu nimeishi hapa, nimekulia hapa, ni msanii wa hapa, lakini I'm definitely Mtanzania mwenzenu. So watch out for us, there will be at the Kilimanjaro tour in Dar es Salaam, the last show, 6th of September. So come along.
Dati, ukipata nafasi ya kuweza kufanya collaboration na mtu wa nyumbani, nikisema nyumbani namaanisha Afrika nzima, kwanza hapa Tanzania pamoja na Afrika nzima, utataka kufanya kazi na nani? Lakini vile vile mtu wa international, labda una mipango yote ya kufanya kazi na mtu yote, au una ndoto za kufanya kazi na wasanii wa international, ikiwa wasanii hao ni akina nani, naomba tuambie.
When it comes to collaborations, I like to do collaborations that are a bit shocking, you know. Let's say an artist that I listen to their music, lakini they do such a different type of music than I do, but still love their music. That's the kind of collaborations that I want. So in Africa, I could say Offside Trick. Like, napenda how they sound. I like their sounds are so... I dance to their music all the time. Yani napenda sana Offside Trick. They make me happy. There's a good rhythm in it. So I would definitely choose them when it comes to that. I also like, you know, I can't forget my brother Chameleon. He's still out there. And just a lot of, in Tanzania, there's so many great artists. So I'm very open for collaborations as long as it's fitting to the brand and fitting to the situation. Right time, you know, right time, right place. And internationally, I would say Wyclef, because I just, you know, I look for, how could I say, legends, you know. So Wyclef and, oh my God, Stevie Wonder, that's a dream come true. And when it comes to female, Jessie J, I'm a huge fan of Jessie J. I like her talent so much.
Wasanii wengi wa nyumbani wamekuwa na tatizo la management. Wewe kama msanii wa nyumbani lakini vile vile unafanya kazi internationally, unalizungumziaje swala la management na unajipanga vipi katika swala zima la management yako?
Sasa hivi tunajimanage wenyewe. Thank God I have help, kwa sababu unajua ni kazi nyingi sana kufanya kwa mtu mmoja. So tuko team ambayo tunasaidiana to push everything forward. Tunaangalia management, tumepata offers Marekani, tumepata offers South Africa, na tumepata moja iko France. But you know, unapochagua management utakao chagua mtu ambaye ama the situation ambayo wewe unaita kufit, kwa sababu management itakuwa your right hand. Unajua kila kitu, if you have a good management, you basically have, you're going to have a good career. So naona hiyo kitu ni very important. So waga tunachukua time yetu kuangalia situation gani inatufaa, lakini hopefully by soon we'll sign something and move forward, definitely.
Ngoma zako nyingi ziko katika lugha ya Kiingereza, na wewe ni Mtanzania, uone kwamba kidogo itakuwa inaleta mtafaruku swala zima la kueleweka au kupata mashabiki hapa nyumbani. Lakini vile vile tungependa kufahamu ni kitu gani ambacho kilianza kukufahamisha wewe kuwa kama mwanamuziki, au mapenzi yalitokea wapi? Ulianzaje katika kariera yako ya muziki? Lakini vile vile pia hebu tuambie, unawakilisha nchi gani zaidi? Uko Jamaica, uko Tanzania, uko Sweden? Hebu tufahamu.
Mimi ni msanii wa hapa, mwimbaji wa hapa. Naimba, I do mostly pop R&B. So afu naimba kwa kizungu. Watu wananiuliza sana, kwa nini huimbi kwa Kiswahili? Because unajua mimi nilianza kufanya muziki, nilianza kufanya hapa. Washabiki wangu walianza kuwa hapa. Sasa hivi ndio wameanza kusambaza, wameenda Afrika, lakini nilianza hapa, nilianza Jamaica. So alafu pia kutaka kufanya kitu international, waga sana na kwa kizungu. So hata nikiimba kwa kizungu si mbaya vile vile, kwa sababu the light is still coming Tanzania. Hata kinona unajua tu kama huyu ni Mtanzania, toka wapi Dati, watajua tu kama, so the light is still coming, si vibaya. I started my music career zamani. Unajua mtu ukipenda muziki unaanza ni taratibu taratibu, unakuwa unaanza. Mimi nilichukua dancing classes, nikawa dancing teacher, nikachukua vocal lessons, and tangu mdogo growing up. So ni kitu ambayo una build. And then seriously niliingia studio miaka miwili iliyopita. Niliingia studio for the first time nilikuwa Jamaica, wakati ule nilikuwa naishi Jamaica. So nilingia studio na wasanii wa kule, nikaangalia, kwanza niliwasoma, nilikosa na studio na wasoma wanafanya kazi vipi. Yani nilikuwa nasoma industry tu watu how, yani ukitaka kufanya kitu unajua lazima uangalie kuna mtu anafanya good na kuna mtu anafanya great. So wewe unataka kufanya great ama above great. So inachukua muda kidogo, ni kama homework, you have to study it. So nikachukua time yangu, baadaye nikaingia na wasanii wa kule, nikarekodi nyimbo zangu. Sasa hivi ndo nimerudi Sweden. Nasambaza sambaza. Sasa hivi tuko Sweden, tuko London, tuko Africa, tuko East Africa na South Africa, tuko Canada, tuko Jamaica na tuko America. So those are the radio stations that are playing us right now. So mambo yanaenda vizuri.
Kama ulivyosema hapo awali, una mashabiki au mashabiki wako walianza kutokea hapa Tanzania. Hao mashabiki sasa lazima wataongezeka baada ya siku hii au baada ya interview hii. Wakitaka kukupata, wanakutafutia wapi katika social networks?
You can find me on different social media accounts. You can find me on Twitter, TheDati. It's THE_DATI. Same thing goes with Instagram. You can find me on Facebook, Dati. And you can find me on my website as well, www.thedati.com. THEDATI.com. It's all joined together.
Na ebu tufahamishe pia, ni lini haswa unakuja Tanzania?
See me in Tanzania in September. If you see me on the streets, hail me up. Let's have a conversation. Thank you so much, everybody in Africa, for your support. I love you guys. Thank you so much. And thank you, Magic, for having me. Bless you guys. Mwah. It's your girl, Dati.
I got the magic stick.
Magic stick. Magic stick.